trusted Brenda, macho producer. Ingwena nge montomo, toli montomo, kusoga echo cha buntu. Baby, mulavu, ebe otebi bulamu. Tagera nze chenku saba, oh oh. Chendonya, nawe chononya. Omukwano gwononya, nange gwenonya. Njigiriza baby, wikusanyusa, njigiriza ani. Tegeza, byo ya galantegere. Onja galomu, nange mkwa galomu. Kusomyanga, ompabule intereze. Olo mukwano gwo, mwangene yo mundatala. Mwen kusomyanga, mpayo chansi, chansi. Sonyi wa, sonyi wa, baby, sonyi wa, nawe. Mwen somya, baby, mpayo chansi, chansi. Sonyi wa, sonyi wa, baby, sonyi wa, nawe. Baby, my sweetie, njagala okumanya nchimale. Ebikunyiza ebyo mbireke, ani mbireke. Tutambule bwe tutambula, amazima mukwano gakulembere. Ziba matu gwe ziba matu, ebigambo by'abantu tubyerese. Tube n'emirembe, mu mirembe. Tube ng'ekisenge, mu kuzibira. Tegeza byo ya galantegere. Onja galomu, nange nkwa galomu. Kwen kusobyanga, ompabule intereze. Olomu kwano gwo, mwongere yo mundatala. Kwen kusobyanga, mpayo chansi, chansi. Sonyi wa, baby, sonyi wa nawe. Kwen sobya, baby, mpayo chansi, chansi. Sonyi wa, baby, sonyi wa nawe. Njagala nkuite sweetie, mabubu chihani. Ompite kwini, yo pretty chibaby. Bere hajati, hajati wa haji. O bere haji, haji wa hajati. Ntegeza, byo ya gala ntegere. Onja galomu, nange mkwa galomu.